Kodi mungakonde kumvetsa zimene Bible limaphunzitsa? Simufunika 1. Kukhala ophunzira kwambiri. 2. Kukhala ndi ndalama. Kapena 3. Kumangokhulupirira zilizonse. Mukufunika 1. Kukhala ndi luntha la kuganiza. Aloma 12 verse 1. Ndiponso 2. Kukhala odzichepetsa. Zimene Bible limaphunzitsa zingakudabwitseni. Onelani video yakuti nchifuwa chiyani tiyenera kuphunzira Bible. Pitani pa website ya jw.org/ny. Simukufunika kulembetsa kuti muone zinthu za pa website iyi. Mungapange download zinthu zonse kwa ulere. Nkhaniyi yathera pamenepa.